One Biz, yeah, yeah, Icon Records.
Kwenye stage, ambasada na imba. Oh, wacha mama ibambi. Mr. DJ, wacha kulala bro. Presenter, wacha kucheza soft. Ambasada veda, tunaleta moto. Afrika, sikiza hii muziki. Itacheza mpaka kwenye radio. Itacheza mpaka kwenye TV. Kwenye club, kila mtu watabanyuka. Oh, kila mtu sasa cheza.
Suda,
tewe geta geta.
Kona,
tewe moja moja.
Nyenya,
tewanya kupata.
Bam bam, wine and go down, dance so queen in Zimbabwe.